dedicate this song to all beautiful ladies at home, where you are, where you are.
Milala, milala, milale. Amina kule kwaya, kwaya kule kwaya. Bila ya wewe ni kubaya, ginoma, noma, eh. Amina kule kwaya, 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 eh. Nakuri kwaya, nakuri kwaya. You're my heart desire. Nakuri kwaya, nakuri kwaya. You're my heart desire. Alitawanyisha bahari kulia na kushoto penzi lako malidadi hodari diwe yangu fahari sifa zako ninazisema kila mahali ukweli ninakupenda kila kona kila ukanda hiyo mana nimeganda sina pengine pakwenda kama kupe kwako nimeganda mumba kaumba mahabuba.
Bye.